Nana MC Cogens MC Ndiliwa Anamini Chie Tibon Wood
Christy Flash and Effect
Charlie
Kalesia, kwa rama kanjama ya kadadi.
E-retro mix.